Sabye burya wowe ntuje kinyima we na go home later tell my mom I'm sorry nubwo atajya nyumva mbira kenshi ko namwumva gusa kuntu ngewe nkiyumva mu ntiyabyumva last time kuri phone nakubwiye ko mukunda arimo kunyumva aranabizi ko musura
ready to pull up on you ready to marry you sindebi byamazu ndabizi ufite fite view ikivu no musozo uhora ureba muri zoom amafaranga uraya fite show
ndashaka money ya Baby love, eso unduri ham.
Yo eres huri fam, changa surange hao, hari kuzumoze hao.
Ndashaka money ya. Baby love, eso unduri ham.
Yo eres huri fam, changa surange hao, hari kuzumoze hao.
Ibi bintu ni nka deja vu, ibi zara byose je m'en fous. Ibi bintu ni nka deja vu, ibi zara byose je m'en fous.
Zawo muhera no kuvakera washaze kubihunga igihe kiza kugera wambiye yuko mberwa sinabinenga ntagufite iruhande rwanje mbona umbeshya big booty tight nabona guri size shooting for the stars I can die for your side nijijishaga burya koko nari shy nategereje sign umunsi wazaga Zamuri chishitoro shimu shaka where you ain't Ibinu shaka na horambi kora everyday Sinawo ni chiguzi kubjo nari njene ye Waranye mere ye umuti ma waranyu ze Sunichira baka kambi chira honda kura mau Esemo muwa moku bjoro sheku guta mau Uchiva mori saro soho kamofu haza hau Dajirango muwa no jiteye plagu sambo bjo
Ndashaka money ya Baby love eso unduri hamu
Yo ereze guri fam changa suri